da ekkitinol sappo e tatabol hoore haala man woni annabi Nuhu. Gol ɗon tawe nder laatanoji fasluwol jeego. Assalamu aleykum mon sobiraɓe heɗitoɓe, min kofni on ɓe inde Allah jamu salama, giɗɗo ko moye fama e ɗowo dow laawol gongaku ngol o maɓɓiti e o mara salama gonduka be maako ha foroy. Min cewrake gartuki amin hande ngam andin goon siriya mon ka laawol gongaku. Nder numoji meɗen dow bindi ceniɗi, en darino ha fuɗɗam yaake Allah tagi duniyaru. Ɗume fuu ɗon no wooɗi, amma yaake nde kakirawo men Adamu luuti umrore Allah, hakke nasti duniyaru sabida maako e hallende man sampiti dow yimɓe fuu, be goonga albalawol haɗata dow gadduɗongol tan. Nder siriya men ɓawo ha asliji ɗiɗi iwɗi diga Adamu cukli enno, asgol kayinu e ngol Setu. Lenyol kayinu holaki Allah, amma nder ɓiɓɓe Setu woɗɓe koli Allah, kanjum waɗi Allah yaafi hakkeji maɓɓe. Nder ɓiɓɓe Setu woodi no goɗɗo bi'eteɗo Anuhu. Yeedan ɓe no wakkati Anuhu ɗon no tokki seydanu e ɓe ɗon no ngeeda nder coɓe, amma Anuhu yeedi nder senare be Allah. Hande en puɗɗan jangde men dow annabojo goɗɗo jaaduɗo no be Allah nder jamanuru nyiɓɓundu e wonnindu, kanko wi'ete annabi Nuhu, njaanirawo Anuhu. En gi'ino nder wakkati man yimɓe ɗon no ndura ɓuri zaman men hande. On andi moye ɓuri no durugo nder duniyaru na? Ɗum Metusela ɓi Anuhu. O waɗi duuɓi 1969. Metusela woni baaba Lamek. Lamek bo dañi Nuhu, amma Lamek mo bolwanten o na kanko woni Lamek mo Kayinu, mo nanɗen habaru mum nder siriya caalika. Ngam annabi Nuhu wi nder yidere sappore ɓaawo annabi Adamu, nde annabi Nuhu heɓi duuɓi 500, o dañi Sem, Hamu e Yafet. Ko tammiɗen janngugo dow Nuhu ɗum pottuɗum masin ngam meɗen, ngam jamanuru Nuhu ɗon kalkal bana jamanuru men jonta. Nder jamanu man duniya ɗon no heewi hakkeeji. Nder deftere laatanoji ha fasluwol 9 bindi ɗon mbi'a, jawmirawo yiino hallende yimɓe ɗuuɗi ha lesdi, anniyaji e numoji ɓerɗe maɓɓe kallitum. Ɓerɗe ɓiɓɓe Adama keewi no numoji kalluɗi, dakareku, nguyka, warhoore, njeenu, suuno ceede, ngayandi pewe, ngeendam kalluɗam, darɗe kalluɗe, yedduɓe, mawnitiɓe, fataɓe. Yimɓe ɗon no natina duniyaru ndu Allah waɗani ɓe, tema ɓe ngoodino diina, amma ɗum inde non suuno ɓandu hoocino pellel Allah nder ngeendam maɓɓe e hakkeeji maɓɓe mawni ha yotti asama. Nane ko bindi mbiyata. Jawmirawo wi'i, ruhu am wondata be neɗɗo ha foroy, ngam neɗɗo woni ɓandu maayoru. Mi ustan duuɓi maako ha warta 120. Jawmirawo yi'ino hallende yimɓe ɗuuɗiri ha lesdi, anniyaji e numoji ɓerɗe maɓɓe kallitum. Jawmirawo mimsiti tagugo yimɓe, ɓerde maako naawi, ngam maajum o wi'i, yimɓe ɓe tagmi ɓe fuu mi nattinanɓe diga lesdi, kamɓe e dabbaji e ladoji e colli, ngam mi mimsiti tagugo ɗum. Nden en gi'i Allah annini ittugo ɓiɓɓe Adamu dow lesdi sabida hallende maɓɓe, amma en gi'i bo Allah nder hinnuye mum ɗon no taski muyango hakke en bakin duuɓi 120 fahin, ngam ha o accana ɓe wakkati tuubugo taaɓe kalka. Amma to keerol man yottake, Allah hiitoto saliɓe tuubugo e jaɓugo ko o wi'i. En jangan goɗɗum dow sifa Allah, ngam daren dalila ɗume o waɗi keerol ngol duuɓi 120. En andi Allah o muyiɗo, amma munyal maako ɗon be keeri. O wolidan be neɗɗo, o waɗan no o waɗata fuu ngam ha neɗɗo tuuba, amma na ngam foroy. Ngam man nder jamanu Nuhu Allah wi'i, ruhu am wondata be neɗɗo ha foroy, emi ustan duuɓi maako ha warta 120. En gi'i Allah muyani hakkeejo, amma na foroy, amma o hiitoto mo to o sali tuubugo. Nder maajum en mbaawan laarugo sifaaji Allah ɗiɗi wooɗende e gongaku maako. koma mbi'en muñal Allah e tikkere Allah. Foti Allah muñayaake feere, nden foti o tikka bo. Yimɓe feere ɗon numa Allah ɗon yiilo dow maɓɓe be cawa manga, ɓernanaɓe, turtanaɓe, yiɗa faɗɗu gojo ngam o waɗa neɗɗo kalluɗum. Amma Allah wonay banani. Woɗɓe ɗon numa Allah meeɗay tikkugo sam, e o tammi yaafaago e yejjititgo hakkeeji neɗɗo bana ni non. Allah o boɗɗo, Allah o boɗɗo, ɗo tan ɓe mbaawi wi'ugo. Amma Allah o wa'ay non. Binndi ɗon mbiya en goonga ndaranka sifa Allah. Allah o boɗɗo e o adilijo, o waawi laataago muyɗo e o waawi ɓernugo. Dalila mboɗenga e hinnuye maako, o muyanan hakke en. Amma sabiida goongaku e senaare maako, oɗo tikkana hakkeeji maɓɓe. Allah o kisnoowo e o kiitoowo. Annabo en binndi ɗuɗɗum dow muyal e tikkere Allah. Nanen ma bolle maɓɓe goɗɗe. Nda ko binndi mbi'ata: soobiraaɓe am, taa ngejjite huunde woore. Jawmiraawo sendata nyalaade woore be duuɓi ujineere, haa maako ɗum fuu ɗum gootum. Woɗɓe ɗon numa jawmiraawo ɗon neeɓa waɗugo ko o wi'ino. Ammaa naa non o neeɓata. Ammaa o ɗon muñana on ngam o yiɗaa koo moye halka. O yiɗi yimɓe fuu tuuba, acca hakkeeji maɓɓe. Koo non fuu nyalaade jawmiraawo waran bana bujjo. Nyalaade man asamanji majjan be hoolo hulniingo, koode asama boo kalkan be yiite. Lesdi be ko woni ton fuu majjan. Jawmiraawo hiitoto yimɓe muuɗum, yanugo haa junngo Allah geeto ɗum kulniiɗum masin. Ngam maajum kakkile, taa caleenanango bolwananɗo on. Ngam fakat Allah meeɗen woni yiite nyaamoye. Nder Jabuura Dawuda en ɗon jannga: Allah woni kiitoowo goongaajo, nyalaade fuu o ɗon hiito halluɓe. O wallini kaafaahi maako, o tirila gaawal, o ɗo taaskani fiɗugo. Nder Linjiila boo ɗum windaama: ɓernuki Allah mo asama wangi diga jonta, o ɗon ɓernana yimɓe ngam ɓe teddinaymo, ɓe luuti muuyo maako. Halleende maɓɓe haɗi goonga wangugo. En anndi to Allah hiitake huwooɓe kuuɗe man, kiita maako goonduka. Kadi to on peli woɗɓe, ammaa to on ɗon kuuwa ko on peldata ɓe, on tammi on kisan kiita Allah na? Malla on ɗon njawo mboɗenga maako e muñal maako? Allah ɗon woonana on ngam haa on tuuba, on lorto haa maako. Kadi on paamataa ɗum na? Ammaa ko e mon caati, ɓerde mooɗon ɗon calo tuubugo. Bana ni on ɗon caatina kiita Allah keɓanka on nder nyalaade kiita maako. Nyalaade maajum Allah wanginan kiita mum e tikkere mum gonɗunde yeeso yimɓe. O warjoto koo moye fuu deydey kuuɗe mum. Tikkere Allah nanndaayi beende neɗɗo. Neɗɗo foti ɓerna jamum, ammaa ɓernuki man ustoto seɗɗa seɗɗa haa yotto o yejjita haala man. Ammaa ɓernuki Allah wa'ay non. Wakkatiiji jaalotooɗi ke'ay ustugo tikkere maako. Allah o kiitoowo goongaajo e o yejjititta koo ɗume. Tikkere maako ustataako dow saliibe tuubugo, sey nde ɓurta ɓesdaago. Kanjum janngunooɗen jonta. Bana ni on ɗon caatina kiita Allah keɓanka on nder nyalaade kiita. Nyalaade maajum Allah wanginan tikkere mum e kiita mum goonduka yeeso yimɓe. Bana ni ummaatoore Nuhu boo wa'i, nde mooɓtani hoore maare tikkere Allah. Ammaa nder jamanu man woodi no luttuɗo gooto ginnooɗo Allah be ɓernde mum fuu e nuɗɗinɗo wolde maako. Goɗɗo man woni no Nuhu. Ndaa ko binndi mbi'ata: ammaa Nuhu heɓi moƴƴere yeeso jawmiraawo. Nuhu o goongaajo, o walaa feloore nder jamanu maako, o tokki Allah. Ngam ɗume Nuhu heɓi moƴƴere Allah? Ngam o yotti heɓugo ndena? Naa non, goɗɗo waawataa heɓugo yerduye Allah be kuuɗe mum. Ngam yerduye heɓaande be kuuɗe naa ɗum yerduye. Ngam ɗume kadi Allah mo'ani Nuhu e nden o mo'anay woɗɓe? Ɗume binndi mbi'ata dow haala ka? Ɗi mbi'ino yo Nuhu koolinooɗo Allah, ammaa woɗɓe cali hoolaago no Allah. Nuhu nuɗɗinino wolde Allah, o nuɗɗini boo iinawol hakkundeejo tammiiɗo warugo nder duuniyaaru ngam hisnugo hakke en. Nuhu boo o hakkeejo no, amma Allah limanay modum gam o holimo o wadi sadaka jiyam bana Allah umrino gam man bindi bi Nuhu woni gongajo e kullo jawmirawo der jamanu nyalade fere kadim Allah wi Nuhu midon yati mode takle fu gam lesdi hewi to nyange nda mi halkan be lesdi wadan hore ma ko mbawal gal ledde gofir sai a wada cuudi der magal a sukka cekli magal betari der e yasi fu dani kuratangal jutirka magal piyande temedde tati jajirka magal piyande chapande juwi towirka magal bo piyande chapande tati sai a wada wurde ha kombowal wadda mugal kombowal ha chaka wuttudu magal ha wada cuudi tati woru do woru ngam da mi waddan ilam dow lesdi dam halkan bandu kondu ye les asama marndu pofde ngendam ko dume fuu dow lesdi halkan amma be ma kabbanmi alkawal anastan kombewal an e bibbe ma e debbo ma e rewbe bibbe ma ha getu mardum bandu fuu ho u didi didi der kombewal gorum e debbum ikisa hautade be ma ho ubo nyamduji fere fere sigadi hamada umlato nyamduma be maji nden kadi Allah wi Nuhu mi wadan ilam do lesdi ngam halkugo salibe tubugo e jabugo gonga Allah famtini Nuhu be labdum no warata kombe walno o darata ilam jutir kamagal wonan metaji temere e chapande juwi wato fotan bana pellel fijirde balon be reta gellato hisrude mabbe e dabbaji duddi e beko yidino dadugo ilam fu Allah umri Nuhu o wada cuudi duddi der kombewal amma dammugal nasirgal gotal ni Allah wino yimbe der jamanu Nuhu giddo dadugo kita fu sey tokko dammugal kombewal jabdo tokkorago dammugal hisan chalido bo halkan Nuhu fuddi wadugo kombewal dum kugal mangal Nuhu e bibbe mum tato gibbinino ledde temedde temedde taitide chehide kautide betari der beyasi enden be kuwi kude godde jur debbo Nuhu e rewbe bibbe mako ballino be der kugal chatungal ngal wadi dubi temere Nuhu e sare mum kuwi de weti fu kombewal ngal Nuhu haadai do tappugo kombewal tan odonno wajo yimbe jamanu mako odonno wiabe nane jawmirawo wi'imi wi'a on doggon tikkere mako warande jawmirawo tikki sabida hakkeji mon o annini yofugo ndiyam ngam dam nattina salibe tubugo fu ngam man mi waddani on kubarwol belgol ngol Allah e hinnuyemu umri mi wada kombewal ngal laato hisrude ko moy tubdo hakkeji mum e jabdo wolde Allah nden kadi be bolle dudde Allah rentini ummatore nde be susdin gobe be duddito digam lawol mabbe kallungol ngol yidere nyibunde yume numda do dum fu ummatore der jamanu Nuhu jabi ko Allah wiina en jabata ko dum jonta gam en don do timmingo amma der asawere warande to Allah muyi en tokkitinan be tariha annabi Nuhu gam ha pamen noy Allah ayniri kala ben nuddin be wolde mako e noy o hitori salibe nuddin go wolde mako be halku gobe der ndiyam ilam tufane useko enande Allah barkidin on wada numon do bindidi janguden hande wotbe don numa jawmirawo don neba wadugo ko o wi'ino amma nanon o nebata amma o don munyana on gam o yida ko moy fu halka o yidi yimbe fu tuba acca hakkeji mabbe